senyu inkinga ngisaxaka ezami nami ngiyayithanda indaba senyu inkinga ngisaxaka ezami nami ngiyathanda ukukhuluma ngani inkinga ngisaxaka ukuthwa yami ungabela ukuthi ungisonde wesithatha amagwayo ukuthi ungikhulumlika
I'm not afraid to die.